sasibona nosami
uyala nengizoshada naye uye wesenhlizweni yami uyala nengizoshada naye
Cause you take me higher, higher, oh higher.